Zaga. A one man bed girl. Oh na 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 na. Yeah yeah. Tarara, subiri nifate. Tarara, natondo kwa na mate. Tarara, subiri nifate. Tarara, natondo kwa na mate. Sitaki jina, nataka sauti yako tu. Nipande mlima, nishuke tena nisote tu. Nipapase kichwa, nitamande migu. Harufu nzuri puani sulu. Sina moyo wa kiba. Habibu sinipe msiba. Ukisonga tunashiba. Pomopomo mpaka na kiba. Sina choyo na sira. Habibu sinipe msiba. Ukisonga tunashiba. Pomopomo mpaka na kiba. Tarara, subiri nifate.
Kisha, ringisha toto kibiringisha. Kaladha kasafi unasababisha. Oh na 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 na. You go feel better come lean on me. Achana na wale usipishane nao. Najiona ni feel na go feel even more. Misi dili dali nishampata wa moyo. You know I'm crazy over you. You're crazy over me. You know I'm crazy over you. You're crazy over me. Washa washa nipulize. Nikiwaka unipulize. Washa washa nipulize. Nikiwaka toto ladha yogo. Tarara, subiri nifate.